Again, let me just welcome all brothers and sisters again to this gospel gathering. John.
Ndikulandira nsoni tu abali ndi alongo kukumano wa mapemphero atsiku la lero.
It's another day of celebrating the death and the resurrection of our dear Lord Jesus Christ.
Ilero ndi tsiku linanso la kukondwerera imfa ndi kuuka kwa Ambuye wathu Yesu Khristu.
We preach about the death of our Lord Jesus Christ and his resurrection all
the way.
Which means our pattern and design focusing to the death and the resurrection of him. It's where there is our salvation.
Zomato zitanthauza kunena kuti cholinga cha zonse zipamene tiyang'ana pa imfa ndi kuuka kwake pamenepo ndipo pali chipulumutso chathu.
Christ Jesus had been three times in his life.
Ndipo Ambuye Yesu anakhalapo ndi nthawi yokwana ngati zitatu mu moyo wake.
The first time he was born to the Virgin Mary and grew up to 30 years. If Christ Jesus ascended after his birth, there would have been no salvation because salvation was not put on his birth.
Ndeno ngati Yesu Khristu akanangokwera kumwamba adakali atakobadwa akadakali mnyama ata palibe chimene chikanachitika pamphene yachipulumutso chifukwa chipulumutso chinali muifa yake.
He born in this physical so that we might meet with him in our flesh and take us to the spiritual realm where he is.
Ndeno iyeyo anabadwa mthupi ndiyo linga chonena kuti akumane ndife atikumane naye mthupi ndikuti tenga ife tsopano mu uzimu kuti tikakhale kumene iye ali.
And the Lord God never speaks about his birth as a sacrament that we should be preaching daily.
Ndipo tu Ambuye Yesu mwini wakeyo sanalipereke tsiku lakubadwa kwake kukhala ngati ife tifunika kutilalikira uthenga umene tizulalikira nthawi zonse.
So the first stage, his birth, has got many congregations that focus on the birth of Jesus Christ. When we will be growing, we are going to October, November, December. You see those congregations busy preparing Mary to give birth to that one they call it to be Jesus.
Ndikamayambikira chamu okutoba November, December, mutiona kuti magulu amene wazipembezo akutanganidwa nkumakonzekera kubadwa kwa Yesu Khristu amene akhale nini okumbekezera sopakabereke Yesu Khristu.
The second stage, second time of Jesus is when he was 30, when he started ministering, preaching in different places.
Ndiye nthawi yachiwiri yapa moyo wa Ambuye wathu Yesu Khristu ndipo pamene iye anakwanika mzaka 30 ndipo
he started doing all sorts of miracles in his name and the people came in large numbers.
Iyeyo anayamba kutumikira ndi kuchita zozizwa zodabwisa pakati pa anthu ndipo anthu ambiri anakhamukira kwa iye.
For example, he fed 5,000 men counted, except the women and the children, but they were in enclosure with only few fish and bread. That attracts much of the people.
Mwachisanzo, anadyesapo tu amuna zikwi zinayi, osawerenga akazi ndiana, amene anali pamene popo, ndi nsomba ziwiri zokha komanso mikate isanu, imene anayita pamene.
He made the sick well and the dead resurrected. He did all sorts of miracles that attracts multitudes of people.
Anachiritsapo odwala komanso kuukitsa akufa zimene zoti ndi zina mwazodabwisa zimene zinaunjikiza zinabwereka tsamo lambiri langu kwa iye.
Multitudes of people attracted to this Christ who fed multitudes of people.
ndegulambirira anthu linakopeka ndi Yesu Khristu ameneyo amene anadyesa makamu anthuwa.
Had it been that Christ ascended to heaven after done all miracles, people would have been not saved.
Ndikoti ngati Ambuye Yesu akanangokwera kumwamba pambuyo pangochita zozizwa zimene zizi palibe chipulumutso chimwe chikanachitika.
So with this Christ who fed multitudes of people, there is obligations, many groups of people attached to this.
Ndeno mukamaona pankhani ya nthawi imene iye akuchita zodabwisa palitso kugulambirira anthu azipembezwa amene amakopeka ndi zimenezo amene amatumikira zimenezo.
You see them in the streets, in the radios, markets, wherever, preaching miracles, because they have been attached because of the miracles.
Ndiye mutha kuwaona anthu amene womba wairesi kuwamva kulalikira mawairesi komanso kuwaona mmisewu akumalalikira za zozizwa kuchitikira zozizwa chifanyana kuti iwowo anakopeka analumikizika ndi zozizwa pani.
You can't be a famous preacher if you never done miracles unto the sights of people.
Sungathe kukhala iweyo mulaliki wotchuka ngati sungachite zodabwisa komanso pa anthu.
People love miracles.
Kupwa anthu amakonda zozizwa.
They need somebody who can pray for them and get well. And they need it more. Some other people come to you and say that you get rich, you have a child. Many things. They need those things. People need those.
And what amafuna muntu amene ati awapempherere angadadwa iwo kupeza bwino komanso amakondwera ndi anthu amene aziwalonjeza kunena kuti muboreza mulemera mupeza zakuti anthu amafuna zimene zonso.
For example, Jesus Christ is giving his election to Lazarus, but as of now the question, where is Lazarus as of now that is elected that day?
Wachisanzo Ambuye Yesu anaukisa Lazarus amene anafa.
Because you can move elsewhere, you can't find that Lazarus was resurrected after Christ resurrected them, like they at the tomb of himself. He has died again, but God made it clear that people should know that Christ is the resurrection, is the dead and resurrection. He is the life.
Ndiyo iyeyo ndiwana mwalira koma chimene Mulungu amechipanga kunena kuti akachionese munthawi imeneyo kunena kuti akawaonesere kwa anthu kunena kuti Yesu Khristu iyo ndiye kuuka ndi moyo iyeyo ndiye moyo.
So when the multitudes of people are seen in the resurrection of Lazarus, and they were a great number of people followed because they saw and hear the miracles.
Ndipo pamene gulu la ambiri la anthu linaona kuuka kwa Lazaro kuja, anabweratu kwa Yesu Khristu, ndipo anthu ambiri anawonjezereka ku gulu limene limamulondola Yesu Khristu kwa anaona zodabwisazo.
Again, many congregations are here busy preaching miracles.
Momwe monse ndi magulu ambiri achipembedzo alipo masiku ano kulalikira zozizwa.
Another, that is the second stage. Now we are going to the third stage.
Ndiyo imene ni nthawi ya chiwiri pa moyo wa mbuye wa Yesu Khristu ndeti kubwera zomwe nthawi ya chitatu.
And now when we go to the third stage of the life of Jesus Christ, you see that Christ carried the cross himself, went to the mountain, and was crucified after whipping. After done all sorts of punishment, he did. He received everything that he was to receive.
Ndiyo kuti tikuona munthawi yake yachitatu iyo inali nthawi yachiwiri. Tsono munthawi yake yachitatu ya moyo wa mbuye wathu Yesu Khristu. Tiona munthawi ina mbuye Yesu anaseza mtanda, atakwapulidwa, atanyozedwa kukafika pokakhomedwa pa mtanda.
He was unclothed and he was completely naked, but without shame.
Yeyo tu anavulidwa ndi kukhala wa research kweni kweni koma opanda manyazi.
We see the first Adam when he gets sin, he clothed himself with fig leaves. He sawed himself.
Tiona tu momwe monso monga Adamu pamene iyeyo anachimwa kuti iye anayamba kudziveka yekha masamba akuyu anadzisokera yekha masamba.
He was to sew those fig leaves to cover his nakedness. While Christ Jesus was unclothed but without shame.
Iyeyo Adamu anali kutisokera masamba ocholinga chofuna kubisa umaliseje wake koma pamene ambuye wake Yesu Kristo anavulidwa ndi kuyikidwa pa mtanda iyeyo anagomereza kukhala maliseje koma osachita manyazi.
So when you are preaching this Christ, the naked Christ, you are preaching the message that masses of people would be ashamed with.
Ndiyeno tungati mudalalikira Yesu Kristo amene iyu amene anavulidwa kukhala maliseje pa mtandayo.
Because of our sicknesses, our sins, our wretchedness, he was unclothed and without shame and nailed on the cross for the remissions of the sins of his elect.
Iyeyo amenyozedwa ndi kutukwanidwa komanso kukhudwa kukhala wa maliseche ndicho linga chino akapanga chikhululukiro mu nyumba yake.
So preaching the Christ who died on the cross is the shameful message whereby multitudes of people who never loved it or tolerate it.
Ndiye tikulalikira Yesu Khristu ameneyoyo ovulidwa okhala maliseche pa mtanda ameneyoyo ndi uthenga wochititsa manyazi umene anthu ambiri sazakondwera nawo sazakuvomereza.
It's the message once preached, much of the people flock back because they never allow love to be ashamed with things.
Uthenga ndi umene ukalalikidwa magulu ambiri a anthu adzachokapo adzautalikira uthenga ndipo amakondwera ndi anthu amachita manyazi ndi uthenga umachitisa manyazi.
People loved to be honored always, and if there is a gathering they need to be named with their names. They love ownership, but this Christ of the scriptures is the one who was nailed on the cross without clothes but having no shame because of the glory that was set forth before him.
And So with this Christ of stage number three,
this time has what is the people that preach this Christ, whereby multitudes of people never flock there.
Ndiyepo Yesu Kristu amene iyo amene akuonekera mu nthawi yachitatu iyi amene akuonekera mu stage imene yachitatu iyi and Yesu amene anthu ambiri sazankonda ndi Yesu ochititsa manyazi kwa anthu ambiri.
The first stage will be loved by many because it's just about the birth. Think about somebody when born, multitudes came with the gifts. They came and flocked there to see the new baby. People love the new baby.
Ndiyeno munthawi yoyamba amoyo wa Yesu Khristu amene akuonesera umwana wake ija ndi Yesu amene ndi wokondedwa ndi anthu mungoganizira chifukwa nthawi ija kulankhula za umwana wa Yesu Khristu ndiye mmene anthu amakondwelera akamva zomera kuti kwabadwa mwana anthu ambiri amabwera kufuna kukaona mwana wobadwa kumenewo ndiye mmene mungu mmenenso amabwerera amakondwelera Yesu Khristu wobadwa kumene.
The sight of a baby when he was born, there is laughing, people laugh, there is joy, there is enjoying, there is dancing. That is a symbol that a baby has born.
Chizindikirodo choyamba chinena kuti mukudziwika zonena kuti mwana wabadwa kapena pakagomvika kuti kubadwa mwana anthu amasekerera anthu amamwedulira ndi anthu amakondwera kumakhala kuimba kumakhala kuvina kukondwera kuti kubadwa mwana.
The related life is the related stage. That is when he was ministering, doing all sorts of good things to the people, raising the day, healing the sick, feeding the mansions. People from there, because there's joy, dancing, rejoicing in those goodness.
Ndiye nthawi inanso imene kuoneka yokopa anthu yosangalasa kwambiri anthu ndi nthawi yachiwiri imene ambuye Yesu anakhala akuchiritsa anthu akuukisa anthu akumva kuchita zodabwisa ndiye anthu ambiri amakhamukira kumenepo ndipo anthu amakondwera nkuona zodabwisa ndi anthu amasangalala ndi zozingo zimene zinachitikayo.
So the first and the second times of Jesus had many congregations that have flocked together and helped the unity and do things in common.
Ndimukamaona nthawi yoyamba ndi nthawi yachiwiri ya utumiki wa mbuye wathu Yesu Khristu ikuonesera ndi nthawi imene ndi yokopedwa amene anthu ambiri amakopeka nayo anthu amakonda anthu amasangana nayo nthawi yachiwiri kwambiri.
The government lacks these times. The congregations lack these times. Bunches of people love these times because they are showing me the commonness in doing things.
Ngakhale boma alimakonda nthawi imeneyi, mipingo imakonda nthawi imeneyi, kusudzula ndiposa maikonda nthawi imeneyi. Ifani nthawi imene ikuonesa umodzi kuyanjanisa anthu kuyanjanisa anthu.
But here there is another time whereby it's never loved by multitudes because it never brings commonness, it never brings collectiveness, but it disperses the people. Gather the direct only.
Apa sopano ndipo kuoneka nthawi yachitatu. Nthawi yachitatu ndi yofuna kwambiri. Chifukwa nthawi imene sikuunjiza anthu, sikuyanjanisa anthu. Malo mwake ndi nthawi imene ikuwagawa anthu. Koma nthawi yomweyo ndiyongosonkhanisa ogawa amene ndiwosankhidwa.
Maybe somebody can ask me, where are you going? No, we are on the same chapter of John chapter 18, now the 6th downwards.
Ndeno mwina wina nkumafunsa kuti kodi nkhani imene ikuchokera kuti kapena mukulowera kuti ayi. Apa tili mbuku lomwe lija la Yohane chapter 18 koma lero sopa tili mdimeke ya 6 kutsika pansi.
Because the first is the time we're looking to the question whereby Jesus asked the people, the band of soldiers, whom seek ye?
Chifuwa tuwa tewe yamba timayangana kusolimena ambu Yesu ama kusa abu agulam limene na kwa mkira kulashu nikari amena na kwa mkira kulashu nikari amena na kwa mkira kulashu nikari.
The second time is when we see Christ responding to the answer of these guys that I am he.
Ndipo nthawi yachiwiri tinaonanso pamene timakaona ambuye yetu akuwayankha anthu amene wawa pamene amakawawuza kuti ndine amene.
That was the 6th of John chapter 18 whereby it says as soon as then as he had said and told them I am he, that they went backward and fell to thee.
Ndipo ndi ndime yake chisanu nchimozi mu buku la Yohane chapter 18 yomwe akulankhula kuti ndipo mmene anati kwa iwo ndine anabwerera mbuyo nagwa pansi.
Here God responded to the people that manages the people fellows stand before God but foreign town.
Ndiyendo apa ni nthawi imene Mulungu amakawayankha anthu. Ndipo atangu waya anka, napa ndisa kunena kudandu wa saa cheso kuhimini la pamatu pa Mulungu kumagugwa panzi.
Falling down is part of bowing before God because they can never manage to stand before him if God is speaking.
Ye kugwa kwa ndi chizindikiro cha kugwada kugonja pamaso pa Mulungu chifandu wa sanga te kuhimini la pamatu Mulungu wa kuala mkula pamaso pa Mulungu wa isanga te kuhimini.
Same with us, we can never stand before him if it is never praised him just to cover us with his glory and let us stand before him.
Womwe mwoso tundife, sitingathe kuyimirira pamaso pake ngati sikungachite kugomera mwini wake kuti veka ndi ulemero wake ndi kutilimbikisa kuti tithe kuyimirira pamaso pake.
We stand before him because it has praised him to let us stand before him.
Ifeyo timayima pamaso pake chifukwa chonena kuti kunamukomera mwini wake kutipanga ifeyo kutileka kuti tiyimirire pamaso pake.
But if it will not praise him, then we fall down. We fall.
Komadunga disunga komera kuti ndi mwepasi zangwa ndithu.
Verse 7. Then asked he them again. That is the same question. Whom seek ye? Whom seek ye? And they said, Jesus of Nazareth.
Pamene mundime 7 akuti pamenepo anawafunsanso mufuna yani kukhoza kuona kuti chake ndiro mwejo kuti mufuna yani koma iwo anati Yesu Nazarayo.
Why is he asking them the question whom seek ye?
Nchifadzani ambuye Yesu anabwereza kuwafunsa kuti iri kuna kuti mufuna yani.
He want them to be specific in the one whom they are in need of.
Iye amafuna kuti anthu awa akaonesere weniweni amene iwo wakumufunayo.
This was for them to be specific because That specific man is the cornerstone of his church.
Yeno amafunika kuti amuonesera kubadilika kana kumuonesera kuti amene akufunayo ndiwo sera ndiyena wose. Chifukwa amene yoyo amene ndiwo akubadilikayo amene yedu ndiye mwala wa mpingo.
He was to answer the specific question because that specific man is the only one that brings salvation to the multitudes of people but the errant. So Christ asked them twice, and they answered twice, needing the specific one to be crucified. They are the one, is the one they are in need of.
Ndiyeno tukufunso ya nawafunsa kawiri. Ndipo yankhawonso anali yankha kawiri. Kunena kuti iwo akufuna iye amene ndiwa ku Nazareti wopatulikayo osiyana ndi Yesu ena onseyo.
Kuti amene their answer was we need Jesus of Nazareth. Not the Jesus that are elsewhere, but the specific one that lives in Nazareth.
Ndifaja chedu poyankhanso iwo anayankha kuonesera. Kuti amena kufuna ndio siyana ndiyena wose kuna kuti kufuna Yesu Nazareti kuti sindi kufuna Yesu Nazareti kutoweza kapena kuli konse ayi koma Yesu Nazareti khayo man.
I'm preaching the crucified Christ, the specific Christ who is the cornerstone of his church and the salvation of his elect.
Ndikulalikiratu za Yesu Kristu wopachikidwa amenenso ndiwopatulika Yesu mmodzi mmodzi yekha kapena kuti Yesu weni weni. Amene yeye ndiye mwala wapangodya wa mpingo wake ndipo yeye ndiye chipulumutso cha anthu ake osankhidwa.
These band of soldiers, the Pharisees, plus Judas Iscariot, know that there is many Jesus, so they need to specify the Jesus whom they want so that they shouldn't be misled.
Kuluirira asilikali, aparisi, komanso Judas Iscariot. Amaziwa kunena kuti pali ayesu osiyana siyana kufanele panafunika kuti amuonesere Yesu amene iwo akufuna kunena kuti Yesu amene ndi Nazareti.
That's why Philippians chapter 2 verse 9 says wherefore God also has highly exalted him and given him a name which is above every name. That is the specific name. Verse 10. That at the name of Jesus, that is the specific name, the specific Jesus, every knee shall bow. Bow of things in heaven and things in earth and things under the earth.
Why Jesus, Mulungu anamkwezesa iye nampasa dzina limene lipota mayina onse kunena kuzimu wake amene iyo amene ndi wopatulika wa padera-dera kuti mu dzina la Yesu mpaka amene yoyo ondo lili lonse lipinde la zamwamba zizapatsiko zizapansi pa dziko.
11. And that every tongue should confess that Jesus Christ, that is a specific Christ, specific Jesus, is Lord, to the glory of God the Father.
Ndime 11. Ndimalilime onse avomereze kuti Yesu Kristu, Yesu wake ndi amene ndi kuti Yesu amene ndi wopatulika, osati Yesu onse koma Yesu wopatulika wapadera-dera ameneyo ali Ambuye. Kuchitira ulemu Mulungu Atate.
When you are preaching this Christ Jesus, the one died on the cross and resurrected, there is glory preaching this Jesus.
ndiyetu pali ulemerero umene umaperekedwa kwa Atate kapena ulemu umene umaperekedwa kwa Atate pamene mulalikira Yesu Khristu amene anapachikidwa mulalikira Yesu Khristu amene anaukizidwa kwa akufa ndi Atate pamenepo pakalipo ulemu kwa Mungu Atate.
That is glory to God when you are preaching the name that the Lord God has exalted. That is the name of Jesus Christ. When did God glorify Jesus? Because here we saw that there is glory to God the Father when you are preaching this Christ Jesus, the Lord, the one who died and resurrected. When did Christ glorify me? And when did Christ glorify your Father? When we read John chapter 17, verse 1, it says,
tikamayangana mbuku la Yohane chapter 17, ndimeyamba yakuti,
this word spake Jesus. That is of the 16 of chapter 16. And he lifted up his eyes to heaven and said, now he's speaking that whatever is in chapter 17 is what Christ Jesus spoke. Father, the hour is come. Glorify thy son, that thy son also may glorify thee.
Zindu izi analangula Yesu. Ndakumanena za zinthu izi analangula Yesu Khristu akuyangana kubuku la chapter 16 zimene Yohane chapter 16 zimene Ambuye Yesu anazilankhula ndipo anati bwanji. Ndipo mmene anakweza maso ache kumwamba anati, Atate, yafika nthawi, lemekezani mwana kuti mwana akulemekezeni.
So this time when Jesus was to be crucified, when Jesus was to die on the cross, was the exact time when God the Father glorified the Son, and the Son glorified God the Father.
Didn't tell you again, Pamina Ambuye Yesu, Ana Pajikino Pantana.
That minute and the hour of dying on the cross was the exact time for the Father to be glorified and the Son to be glorified. That's why when you are preaching the death and the resurrection of Jesus Christ, the crucified one, is when God receives all the exaltment and glory from his people. And it's when you pray, you worship the exact way of worshiping Jesus Christ. That's why I said that we are preaching this is the third time of Jesus, the third stage of Jesus, the crucified one, is the cornerstone of the church, the exact message worth it to be preached by the elect. No salvation in any other name but in the name of Jesus Christ, the crucified one. People answered, we need Jesus of Nazareth, the specific Jesus. 8. Jesus answered, I have told you that I am he. If therefore you seek me, let this go their way.
Ndimea eida kuti Yesu anayankha ndati ndine chifukwa chake ngati mufuna ine lekani awabuke.
The question that Jesus asked this band of soldiers in closure Judas Iscariot was to let the disciples go freely without being intimidated or taken bound with Christ.
Unsoni limene Ambuye amakafunsa gulu la asilikali awawa kuphatikizapo Yudasi amene anabwera nawo limodzi kuti mufuna yani. Linali funso lokaonesera kapena kuti lokasiyanisa limene tikaonekere kuphatikizapo kwa Ambuye. Mcholinga chonena kuti awasiye ophunzira aja awa asawasokoneze koma angowaleka apite kuti amtenge iye amene iwo akumufuna.
Again, here we can see that Christ cares of his own elect.
Ndiponso apa tikhoza kuona kuti Yesu Khristu amatsamalira anthu ake osankhidwa.
He had to ask them questions before they took him bound, because if there would be no question, maybe the people would make a mistake by bounding all the people that were with Christ. So he had to ask them so that those people that were with Christ should be secured and protected and left.
They are led at the corner freely.
So it was a question of protecting those that are
his.
Here again we see the comfort that Christ protects his own, and he will never left his outside.
The bosom of Abba, the one of the Christ, Ama Samadina, the Diabonga Kale Mozi.
Here we see Christ authorizing the people that let this go their way.
Jesus Christ, akulamulira anthu awakutareke nyawani apite.
Christ let them to go their way because the exact way and the original way would be established soon after his death and resurrection.
Ndipo Kristu anayenera kuwawuza anthu awa kuti aleke nawo apite chifukwa ndiye njira yachiona yolondola ili pafupi kuti ikwaniriseke.
Because when we read John chapter 14, verse 6 shows that Jesus is the way.
Fati amawerenga mbuku la Yohane chapter 14, ndimeke ya 6 iyo, ikuonesera kuti Yesu Kristu ndiye njira.
So when we are talking about the way, it means it starts somewhere and ends somewhere. It never starts there and ends the same point. That is a thought, not a way. So Christ is the way of his own erect to the Father.
The Jesus Christ ninjira. But
before Christ was crucified, he led the people to go their way, each according to his, the way he, it pleased him to.
Komado Ivan of the New Year with Christ of the Karenjira, and a funeral was here.
But when it pleased God to let Christ die on the cross. Because the Bible says in Isaiah 53:10, for it pleased God to bruise him. Thereafter being bruised, the way established, and all the disciples were not to follow their way, but Christ, the only way to the Father.
Koma akamera Mulungu kuti njira ipangidwe sopano kuti pamene Kristu akukhala njira ipa Bible kutakula buku la Isaiah 53:10 kuti pakuti munakomera Mulungu za mwana wake kuti atamtunduza mwana wake njira ipangidwe kunofunzira aja onse kapena osankhidwa onse akaende mnjira ipangidwe kwa Atate.
So let them go their way because time is coming to collect them to this way.
You know, I see any and who are them jira yao, but how is the way?
Let them go their way because salvation is pinned on his death.
You know, I reckon and once I've them jira yao, if I keep on so chai, Jesus Christ.
Without the death of Jesus Christ, even you was erected, but you weren't saved.
Kumadubupanda infa ya ambu yewa Yesu Kristu imene yunga kaya kuti uwayo ambu mungu anakusanga kumana sumutu mungu.
Because much of people says that once you were chosen, then you are the possessor of heaven even without the death of Jesus Christ. That is not the gospel. That's plural.
Andu ambina kala kumalarikira kumawa uza andu kulina kuta napanga kitiyo mungu anakusanga kasi kusakalo kumuna olo lukupanda infa ya ambu yewa Yesu Kristu.
Because we see the disciples, the Peter, the Peters, the Johns, the James, and the everybody were called by Jesus Christ. But during this time of crucifixion, he let them go their way because they are waiting for the way to be established. Then is when they will be following this way.
Chifuwa nubu kweza kuwana kuti kwa chiyambi wakusunzira jaya pena Petru ya Bobo, Yohane, Andrea osea jadu anayasa nkipongia kwa Yesu Kristu na masanka kuma muntawi hii ya kuna 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 kwa mbele apita mjirana yao kuna chao kuna kika kuwana pamene infa ichi dike kusewa zaka kala mjira imozi.
Let them go their way because the way is not yet established. It is waiting for his
death.
Same with us. Before it pleased God to reveal Christ in us, before it pleased God to open our ears and eyes so that we should see and hear this Christ of the scriptures, we go our ways and thinking that we are worshiping the Lord. That's idolatry worship.
Momwe monso dundi. Pamene kuno unali usimbulusibe kwa ife. Pamene panali mulungu apamere mulungu kuti avumbuluse mwana wake. Ife
but when he pleased God to reveal Christ in us, we abandon all our ways and see that it's but filthy lungs, rubbish.
Ndiyedu pamene pana kondoresa Mulungu, kutsegula masu atu kuti tiwane kuma kutu kuti tibibe, ndi kuwane njira imene yoyo, ntanyo kuteo, tinaona zike zimene kutari kuti nisanza zonu kutari.
Nobody can see his backwards to be done if it is not the Lord who opens your eyes so that you should see. But when it pleased God to reveal Christ in us is when we see the journey backwards and we see that all the time that we were alive and doing sorts of religionism, but it was just nothing stingy. But thankful to God because of opening my eyes so that I should follow this way, a new way of my life. May God help us. Christ of the scriptures and being comforted with.
kuri la maso ndikona kwa bale bandi kutotodzeka.